Bevke on deck.
Exclusive from Vibe10.com.
Green Sounds Media Entertainment. Street Music Part 5.
Mwila legit.
Yeah. Gespiek Talk. Megamu tafe tafe shubia tibufia voka. Ndeza ranga nanga pushi mwembe vandikuka. Nisima chua boy ndanti kota shishivikwa. Chiva fanta vyotu shimbiru wakwenga shokwa. Ulela penshi nove fya upuwa kumfa weka. Atindi waka pono na isuka tambanika. Nari nyandi wishi na basungwa 14. Bize weki weki nchanga ngama 14. Bashile vesa le kalashi ema backbencher. Jingirio kuwa kubanki nomba na kawesha. Tufuaya weki ya fuma kubantu watota. Teku watafyo kubomba ninsi watonda. Nine nchitefi ronda kuno wa mkukulu. Pala minote shema mbala winya munguru. Narisula loko lapa nangwa samoyu. Pantu munguru mbona vareta mwandumu. Mutwenti chaku tindi neti mwela no fwa. Inyo katendwa fyo kupemba nga malofwa. Habwani nteka nyende fote senko mamati. Utotu nunga tema kofi kuto wa mati. Wadiava vya girini na wawari no luntu. Mwalefi senda peso no kusamwa tefintu. Waliye shoku zembereka weke lepo kwisa. Wali sheterio musepelo kufuisa pliza. Elu hapo ninji fiari tula mane no power. Girini kunse muka diredi icho chawa. Kalipi taka mwela afu toku chinja father. Jari wa mabroni hao walo wali brother. Mushoti time utufintu twali sachinja. Nobu pupu na uchepa wali sabinda. No kadarizi muamu apteti mwishi vende. Chari chile chubele shimulale mchi vende. This yendi na mapazi ya kushema noyo. Noa mutumpika akanje vati haireyo. Kuno kuno the nika twishi chava konga jiwa. Na music ipa kumfika kama unga wayatua. Panondi neti mwelo kuchila na likuluti. Neti nkosha nshishu vanchitake fya straighti. Apa kutasha kutasha vavaise vakali. Inyo kutamba Michael Jackson wanshipatari. Ijila ya kwa COVID ya tampareza tuafwe. Pulu ama challenge zile kamfiro ndolore mungwe. Narika saba nyevi bifu suma not that. Limbia mpele hii nesishu vya muskiat body. Na music yu kupisha process ita yawa simple. Ukemba 20 songs na ma feature part 0. Wilate mwoku tangisha pula itu kachula. Nga wakudumba wa munongwe nofo na kusula. Awo awo wana ilas na wakwata fiumu. Vale stealth sumo waze lasi kunwa tumu. Gadi acid ya fikombe riena kufwa nemi cheme. Ni push push siata na bongo hafiro iseme. Nsile pule manangu umo such that. Naringiri yoku senda 2-3 more than that. Awantu nariveshi wa jelasi waba nayo. Tavata lata shako kano niwo wafwa mayo. Oke satana kakupare fire kuwamina. Talenti yanditeyo vero tawakwanina. Kwali waba tongo lama nyimbo tetulande. Ngachari lapa kuku mwene shelfi koka sambe. Jaifo tuwa fichampa na kaleko wali wambi. Wala ilumbi renzi nupe na fumapa kwindi. Tureta shomu nensure sangamu pala pala. No kubombe sati next time ukandikalia.
Mwila medit.
Green Sounds Media.
Exclusive from Vibe10.com.
Oh yeah, I love Bevke's music.